VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. A Ukrainian presidential official advisor says Russian forces have tried to storm a steel plant that is the last defense stronghold at the strategic port city of Mariupol. And Ukraine President Volodymyr Zelensky said he will meet Sunday in Kyiv with U.S. Secretary of State Antony Blinken and U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin. The White House declined to comment. The reported steel mill assault came after the Kremlin claimed its military seized the rest of Mariupol. Ukrainian officials reported that cruise missiles hit the port city of Odessa, killing 8 people. The Ukrainian military said Saturday it destroyed a Russian command post in Kherson, a southern city that fell to Russian forces early in the war. The Ukrainian military intelligence agency posted a statement saying the command post was hit on Friday and 2 generals were killed. 1 was critically wounded. An advisor to Ukrainian President Volodymyr Zelensky said in an online interview that 50 senior Russian officers were in command center when it came under attack. It said their fate was unknown. The Russian military did not comment on the claim, which could not be confirmed. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said the new evidence is emerging that shows Russian troops killed tens of thousands of civilians in Mariupol and then tried to cover it up. He said Ukraine has intercepted Russian conversations about how they're concealing the traces of their crimes. Satellite images have shown what appear to be mass graves dug in towns to the west and east of Mariupol. Zelensky said the Russians set up filtration camps near Mariupol for those trying to leave the city, which has largely been reduced to rubble. He said those who survived these camps are sent to areas under Russian occupation or to Russia itself, often as far as Siberia or the Far East. This is VOA News. Nigeria police and officials said that more than 50 people have been killed, many injured, in an explosion that rocked an illegal oil refinery in southeastern Nigeria. The death toll may be more than 100, according to a report in the Lagos-based Punch newspaper. The fire is reported to have spread to nearby homes. The Imo State Commissioner for Information says a fire broke out Friday night and quickly spread to 2 fuel storage areas at the crude oil refinery, causing the complex to be engulfed by fire, which spread rapidly within the area. He says the cause of the explosion and the extent of the deaths, injuries, and damage are still being investigated. A bomb blast by Somalia's Islamic extremist rebels hit a popular seaside restaurant in Somalia's capital, Mogadishu, killing at least 6 people. Ambulance service officials say the explosion occurred Friday evening when many patrons gathered for a meal to break the Ramadan fast. The restaurant is frequented by government officials. The director of the ambulance service said that those killed were mostly civilians and 7 others were wounded. He said the blast caused huge damage. Somalia's Al-Shabaab Islamic extremist group has claimed responsibility for that explosion. In the United States, New Mexico's governor says that the state faces a long and potentially devastating wildfire season as southwestern wildfires cause destruction and force people from their homes. Hundreds of New Mexico structures have been lost in a growing number of wind-driven blazes across the drought-stricken state. The governor, Michelle Lujan, said Saturday that over 20 active wildfires were burning in at least 16 of the state's 33 counties in the wake of winds that gusted up to 90 miles per hour on Friday. She said multiple major fires before May or June, when they usually appear, signals the wildfire season is incredibly and dangerously early. Fires in neighboring Arizona include one that burned 30 homes near an area called Flagstaff. Recapping our top story, a Ukrainian presidential office advisor says that Russian forces have tried to storm a steel plant that is the last defense stronghold in a strategic port city of Mariupol. The Ukrainian military also says it destroyed a Russian command post in Kherson, a southern city that fell to Russian forces early in the war. And Ukrainian President Volodymyr Zelensky says there's new evidence emerging that shows Russian troops killed tens of thousands of civilians in Mariupol. Via
The Hits. on VOA 1.
Venuste Nshimiyimana umunyamakuru w'ijwi rya Amerika I Londres mu Bwongereza nagira ngo ngushimire cyane kuri ayo makuru duhaye yuko ibintu byifashe n'umwuka wifashe aho ngaho mu Bwongereza nyuma y'amasezerano hagati ya leta y'u Rwanda na leta y'u Bwongereza urakoze cyane kandi ugira umunsi mwiza
urakoze cyane Edigwema
ikiganiro ni muri isanga nkuko nabibabwiye dutangira rero dufite abatumirwa barimo umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Alain Mukuralinda ndetse na Depute Frank Habineza uyu akaba nayobora ishyaka Green Party riharanira demokrasi no kurengera ibidukikije bwana Mukuralinda urumva ko impaka ni nyinshi cyane nyuma y'aya masezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na leta y'u Bwongereza wavuganye n'ijwi rya Amerika aya masezerano akimara gusinywa ariko hasize hafi icyumweru ashyizweho umukono nyuma y'icyo cyumweru cyose mukurikije amakuru mwagiye mubona ese u Rwanda kugeza ubu ruracyagishigikiye icyemezo cyarwo cyo gushyira umukono kuri ayo masezerano
ya u Rwanda ruracyagishigikiye rwose ntabwo ruzasubira inyuma rwagiye mu masezerano rwarayiteguye rwagiye mu masezerano rwarayatekerejeho rwarayaganiriyeho ahubwo igitangaje ni ukubona abantu bahaguruka gutyo kubera yuko hari abandi bagiye kugerageza igisubizo cy'ikibazo gihari cy'abantu bapfa barebera ariko ntibigeze bahaguruka abantu barimo baruhaba ntibigeze bahaguruka abantu barimo bagirwa bacakara ntibigeze bahaguruka abantu barimo bagwa mu butayu kubera iki iyo miryango uyu munsi irimo ikominduri ikomakaruru iyo abantu barimo bapfa nta badahaguruka ngo bavuge bati nyaboneka abantu barimo barapfa noneho rero nta n'igisubizo kindi banagerageza guproposa cyangwa se batanga bivuze ngo rero abantu barimo baragerageza gushaka igisubizo cyakiza abantu abantu bakabivugiriza induru ariko nyamara iyo abantu barimo bapfa ntacyo bavuga baricecekera baricuramira nta mpamvu rero y'uko leta y'u Rwanda amasezerano yasinye yasubira inyuma
bwana Mukuralinda gerageza wibutse abakurikiye ijwi rya Amerika muri aya masezerano abimukira u Rwanda rwiteguye kwakira n'abimukira b'ingero ki cyane cyane ko mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yaravuze ko hari abagera mu Bwongereza mu buryo bwemewe n'amategeko bakabasaba ubuhungiro ariko hari n'abandi binjira mu buryo butemewe n'amategeko abo mwebwe muzakira n'ibimukira nyabari
abarebwa n'amasezerano n'abagera bose ku butaka bw'Ubwongereza mu nzira zemewe n'amategeko mu nzira zinyuranyije n'amategeko abo ngabo bazaba bashobora koherezwa mu Rwanda birumvikana yuko mu kubatoranya mu kubahitamo n'u Rwanda rwafite uburyo bumvikanye bazabikorana hamwe kuko nk'umuntu uturutse mu gihugu runaka wenda asanzwe akekwaho ibyaha by'ubuteroriste by'iterabwoba umwe ni uwo nguwo urumva ntabwo azagera mu Rwanda bifite rero uburyo memorandumu yateganyije abantu bazajya baza mu Rwanda muri rusange ni umuntu wese winjiye ku butaka bw'Ubwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko azajya yoherezwa mu Rwanda
hari abakomeje kuvuga ko iyo gahunda yagombaga guha u Rwanda ubushobozi bwo kuba rwategura ndetse rukumviriza aho bifuza gusaba ubuhungiro mu gihugu cy'Ubwongereza mwabona bikwiye bakaba bakoherezwa mu gihugu cy'Ubwongereza ariko amakuru atugeraho nuko siko bimeze abazaza mu Rwanda bazabaje Burundi bahitamo kuguma mu Rwanda bakahaguma bahitamo gutaha iwabo bagataha ariko ibyo kujya mu Bwongereza ntibirimo niko bimeze
rwose uwavuze yuko abantu bazaza noneho amadosiye yabo akigirwa hano bagasubira mu Bwongereza uwo sinzi aho yabikuye gahunda ni uko abantu baza hano bamara kubazwa tukamenya ngo uyu nguyu tugende ku mategeko mpuzamahanga atangwa ubuhungiro ni impunzi tukamenya ngo uyu nguyu tugende kuri amategeko yandi abareba ni umwimukira hanyuma yahabwa ibyo byangombwa by'ubuhungiro cyangwa ibyo by'imukira akaguma mu Rwanda indi ubundi buryo bushoboka ni ubuhe ni uko ajya rino akavuga ati njyewe murabizi aho bigeze ni umusubizi wacu niho umusubizi agomba gusubizwa iwabo bakamuha ibyangombwa byose akeneye kugira ngo abashe gusubira iwabo hanyuma na wa wundi wabonye ibyangombwa nk'impunzi wa wundi wabonye ibyangombwa nk'umwimukira urumva noneho abari kuri territoire abari ku mu Rwanda mu buryo bwemewe n'amategeko igihe cyose ari bashaka kongera gukora immigration cyangwa kongera kwimuka ajya hanze mu buryo bwemewe n'amategeko ntawe uzamukumira ntabwo abantu bazaba bafungiwe hano bazahaguma ku bushake cyangwa se basubira iwabo ntabwo rero bazongera kuvuga ngo nuko seti yawe wayigiye hano wayibonye ushobora gusubira mu Bwongereza ntabwo ari byonyine ntabwo ari kwemeza ariko seti warayibonye ugasubira ugashaka no gusubira mu Bwongereza mu buryo bwemewe n'amategeko bakakwemerera wagenda
Frank Habineza wowe n'ishyaka uyoboye rya Green Party riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije uri muri abo badashyigikiye ko ababimukira boherezwa mu Rwanda wumvishije ibisobanuro umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda atanze ku mpamvu bahereyeho bemera kwakira abo bimukira wowe ni kuki utashyigikiye ayo masezerano
murakoze cyane icyo nabanza nuko nuko ndabisobanura nuko twebwe nshaka na uburyo twanga ko u Rwanda rwakira impunzi turabishyigikira cyane kubera ko yaba isinyiye mu miryango w'abibumbye ndetse ni ibintu byiza bipakiye impunzi zavumbiwe impamvu tutashyigikiye amasezerano ni uko izo mpunzi zitigeze zihungira mu Rwanda cyangwa zisaba ko ziza mu Rwanda izo mpunzi zahungiye mu Bwongereza ni ukuvuga ngo twe twumva yuko ko zahungiye mu Bwongereza ubundi ni wowe ufite inshingano yo kuba bigomba gukemura ibibazo byabo atari twe tugomba kwikorera umutwaro w'Ubwongereza hakaba hari izindi mpamvu nk'impamvu ijyanye n'uburenganzira bwa muntu ni ukuvuga ngo mu masezerano yagenewe y'impunzi uba ko umuntu wese uguhungiye ugomba kumwakira ni ukuvuga ngo iyo umuntu yaguhungiyeho n'abahungiye ku Bwongereza bagumye kubakira iyo batabakira bakavuga ko bagiye kubaha undi kubakira ubwo uburenganzira bwabo buba bumaze guhungabana ni ukuvuga ngo twebwe mu Rwanda ntabwo twakicaye ko igihugu cyacu cy'u Rwanda kiri mu mufatanyabikorwa mu guhungabana uburenganzira bw'impunzi zitabuhungiyeho zahungiye ahandi abandi bakazanga noneho tukaba icyo tugiye kuba tugiye kuba umufatanyabikorwa mu guhungabana uburenganzira bwabo kandi tuzi agaciro k'uburenganzira bwa muntu ikindi noneho dushyigikiye nacyo tukwishyura ko u Rwanda rugiye muri aya masezerano abishoboka rwayavamo ni uko hamaze iminsi hari politiki y'ivangura n'amacakubiri mu bihugu by'i Burayi yo kwanga abirabura yo kwanga abarabu babita ibisambo babita abicanyi ngo bafate abagore ku ngufu ngo babatware akazi yewe n'ejo bundi twagize muri Amerika ko bishe n'umukongomani atwaye gusimuduka gusa ni ukuvuga ngo iyo politiki imaze iminsi ikomeye cyane ukaba noneho no mu Bwongereza izi politiki zisa demokratike cyangwa se za rasizima n'ibindi byose bitandukanye turebye abantu babishyigikiye badashaka abanyamahanga baba bari mu gihugu cyabo ni benshi ndetse turebye na gahunda yabo yo kuva mu bumwe bw'Uburayi nayo yari iya Brexit nabyo twabonaga ko n'ubundi byo basobanuraga cyane n'iyo tumwe minisitiri ho niwe wari uri imbere bashaka kubafatanya n'abanyaburayi bashaka kuba bonyine tukumva ibyo byose ari byo byihishe inyuma niyo mpamvu tuvuga ati u Rwanda nk'igihugu cyabonye amacakubiri aho yategereje ntabwo cyabwa gushyigikira abantu bafite nk'ayo macakubiri ngo twebwe tubafashe mu gushyira mu bikorwa inshingano intego zabo tubakize uwo mutwaro wabo tukavuga ati no tubumva twebwe dufite amateka yacu kubaka politiki zo mu Bufaransa ubu iriya mukandida urimo kwiyamamaza izindi byose ntawe abishyigikira ndetse hari n'amashyaka ngo bamaze gukomera cyane i Burayi yanga abirabura yanga n'abarabu ntabwo ari ibintu twashyigikira rwose twakongera ko tukavuga ati ntawe utabishyigikira yindi tukavuga ati se mu by'ukuri u Rwanda nicyo gihugu gikize kurusha u Bwongereza u Rwanda nicyo gihugu kinini kurusha u Bwongereza ntabwo ari byo
urakoze
barakize kuturusha ntibagende kuturusha
urakoze cyane ibyo ni ibibazo bikomeye cyane bwana mukuru arinda mu masegonda make cyane gerageza usubize izo mpungenge za depite Habineza uvuga ko mushobora kugwa mu mutego wa politike y'abaheza nguni bashaka kwigizayo abimukira icyo gihe mwebwe nk'u Rwanda mu byakira gusa
ntabwo politike honorable avuga kimera ngo akubura ko igihugu turi kugera twagereranya amasezerano nacyo ntabwo ku butegetsi mu butegetsi bwacyo hariho abo bita ba extreme droite no kuvuga abaka twite abahuza ngo ni izo mikino Rwanda y'iburyo ntabwo ari extreme droite iri ku butegetsi mu Bwongereza hanyuma ndumva harimo no kwivuguruza niba koko noneho umuntu ahungiye ahantu bamwanga n'umwirabura agahungira ahantu bamwanga nk'umwarabu cyangwa se undi uwo ariwe wese agize Imana noneho abonye bamwakije niho uku nguko honorable abibona niba abantu bajya i Burayi kandi bakaba bazi neza ko babanga bakaba bazi neza ko bakumira ku mipaka bakaba bazi neza ko badashobora kugira kwinjira ntabwo u Rwanda nabone barupropoze kugira ngo habe imyumvire mishya hari ibisubizo bishya bikemura ibyo bibazo kugira ngo duce intege abantu birirwa bari mu masindika cyangwa se mu mashyirahamwe yabakora ibyaha batumiza abantu babagira abacakara no kugira ngo duce n'abo bantu bari mu kiri ubwabo tubace intege bagume iwabo nibura ntibajye gufata izo nzira zishyira mu kaga ubuzima bwabo nta mpamvu y'uko tutagomba gushaka ibisubizo bishya kuvuga ko igihugu ari gitoya hari ibihugu biteya ku Rwanda bitewe n'abaturage benshi biterwa n'uko abagena imiturire bayigena aho batura n'aho hakorerwa ibindi bikorwa ibyo ngibyo byo kuvuga ngo none mu Bwongereza burakize ntabwo mbihakana rwose ariko bwemeye yuko n'ubundi nta gikorwa kitagira iki kigendaho mu birebana n'amafaranga nta gikorwa kitagira ku bemeye ko ibyo ku bazazohereza mu Rwanda izo ku nibazohereza mu Rwanda bikagirira akamaro icyarimwe abo bimukira n'izo mpunzi n'abanyarwanda icyarimwe muri ibyo bikorwa bizubakwa ni ukuvuga ibikorwa bisanzwe bikenerwa mu buzima bwa buri munsi tukagira n'Imana tugakemura icyo kibazo ntabwo mbona aho ikibi cyaba kiri kuko natangiye mbivuga abakritika cyangwa se abanenga ni uburenganzira bwabo ndanabyemera ijana ku ijana binatuma n'abantu bungurana ibitekerezo ariko nabo nibatange igisubizo niba hari amategeko kandi yishwe nta wabujije yuko ibyo bintu bizajya mu manza byaba ari ishyano umuntu ashatse no kurega bakamwohereza urubanza rutararangira
urakoze cyane iki kibazo ndifuza ko mwembi mwagira icyo mukivugaho bwana mukuru arinda hari abavuga ngo kuzana ababimukira bagatuzwa mu Rwanda n'abimukira benshi bashobora koherezwa mu Rwanda bishobora guhindura imiterere n'imibanire y'abanyarwanda ku buryo gufata icyo cyemezo nk'icyo byakabaye bisaba ko abanyarwanda bagira icyo babivugaho wenda hakaba hategurwa na referendumu kuko murazana abantu benshi mugiye kubatuza mu gihugu benshi baba abanyarwanda batari basanzwe ari abanyarwanda bakibaza ko abanyarwanda bakwiye kugira uruhare mu gufata ibyemezo nk'ibyo ibyo bintu mwigeze mubitekerezaho kuba mwakura nka referendumu kugira ngo mubaze abanyarwanda icyo batekereza ku cyemezo nk'icyo kigiye guhindura imiterere y'abanyarwanda n'uburyo babana
numva icyo kibazo ukunda abantu bakinjiramo nuko babanza gutanga amakuru ku buryo butari bwo kuvuga ngo abantu benshi se abantu benshi ni bangahe uyu munsi mu Rwanda turi abaturage bagiye kugera kuri miliyoni niba ntibeshye hari na rusange niza bari kundumva ari hagati ya 12 cyangwa 16 wenda tuvuge na 11 na 16 niba ku mwaka haza abantu 5,000 cyangwa 10,000 cyangwa 20,000 kugira ngo abantu bazagera kuri miliyoni babimukira baze mu Rwanda bizafata imyaka ingahe icyo ni kimwe kandi niba bifashe imyaka 2 cyangwa 3 n'ubundi n'abanyarwanda n'ubundi bazaba bakibyara nabo ubwabo biyongeye icya kabiri uyu munsi kuri teritwari y'u Rwanda hari impunzi zirenga hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 130 nta kibazo byigeze bitera neza ubundi hagize ikibazo kiba mu bihugu gituranye cyangwa ahandi abantu bagahungira mu Rwanda amarembo arakinguye abantu twabakiye
ariko abo bantu bwana mukuru arinda siko bose bemererwa ko bashobora guhabwa uburenganzira bwo gutura mu Rwanda ndetse bamwe mu zabaha za statu zo kuba abanyarwanda nibabishaka abo bandi bahungira siko bose banyura muri izo nzira nk'uko abangaba bashaka bagiye kuza
nibyo ntangira mvuga nyine ndiye bitori kuvuga ngo nuko utamwemereye kuba kuzaba mu Rwanda igihe runaka ariko uyu munsi uso hamaze imyaka 2018-19 nuko dutegenya kuzaguma Burundi muri iyo myaka 19 ntahari ndakubwira ngo uyu munsi ndimo tuvugana hari abantu barenze ibihumbi hagati y'100 na 130 bari kuri metero itwara tureka kuvuga ngo bazatanga igihe n'iki ariko uyu munsi barahari nta kibazo bateye abanyarwanda aho babana baba ari ababana mu makaritsi kuko bari bake bajyamo baba ari abari mu nkambi uwo mubare urahari ko nta kibazo kiteye kandi ntekereza yuko uburyo amasezerano yakozwe inzego zayakoze n'inzego zibifitiye ububasha ububasha zikura muri abo bayobozi bakura mu baturage babashyizeho cyangwa se abo bahawe uburenganzira bwo kubashyiraho ntabwo rero byakozwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ku buryo byatwara referendum kandi binabaye ngombwa abantu bayisabye ifite uko isabwa mu mategeko y'u Rwanda binabaye ngombwa yakorwa ariko kuyigeza uyu munsi ababikoze n'abayobozi babifitiye ububasha bahawe inshingano bishingiye ku mategeko avuga ubwo bubasha hari itegeko nshinga cyangwa andi mategeko nta kibazo rero gihari cyaba kivuga yuko byakozwe binyuranyije n'amategeko
Depite Habineza
murakoze cyane ndetse nabaga cya mbere ni uko muri kuri twatunguwe cyane ku wa kane w'icyumweru gishize tubona amatangazo y'ibinyamakuru y'uko amasezerano yasinywe nta muntu wari ubizi nta muntu wigeze unabirota ko biri businywe uretse yuko naje kugenda numva amakuru y'uko ngo abanyamakuru bo ngo leta yari yabahamagaye ngo ibaha amakuru mbere y'uko uriya minisitiri w'ubuhinzi aza ariko twebwe nk'abanyapolitike ndetse tunahuriye muri forumu y'imitwe ya politike ndabona imitwe ya politike 11 yemewe mu Rwanda twese twanakoze n'inama hacyonye icyumweru kimwe gusa nta muntu wigeze uza nawe tuganirize muri forumu y'imitwe ya politike yatumiwe hari amakuru agiye kuzana ibigiye kuba ati murabitekereza y'iki twari no kwitana n'ibitekerezo muri forum y'imitwe ya politiki tukabiganiraho tukungurana ibitekerezo yewe no muri inteko nabo bafite guverinoma ifite ubuganira n'inteko yarimo gushakisha ubuganira n'inteko n'abadepite bakabimenyaho byari kuba byiza abantu bakabitana n'ibitekerezo mbere yuko ababangaje amazi y'ikomeye ntabwo mpakanye ibyo umuvugizi wa guverinoma avuze yuko ababikoze bafite ububasha bemerwa n'amategeko ndabyemera cyane rwose ko bafite ububasha bemerwa n'amategeko ariko nanone byari kuba byiza babiganijeho bagenzi babo ibihumbi bitatu ya politiki turahari twese ntabwo twakiganiraho ntabwo twashaka kukiganiraho yewe niyo tutabyumvikanaho ni nako bigenda kenshi tutagiye tutabyumvikana ko dufatanya ibitekerezo bitandukanye abantu bakaza kungurana ibitekerezo byari kuba byiza kurushaho ariko mu by'ukuri baratwirengagije rwose ni cyo kintu cya mbere ndiho ubwo nakwiye abana ari mu kwa Linda ndetse aganiye n'abandi bayobozi bakuru nk'uko batwirengagije cyane rwose bari kuganira twese tukabitanga ibitekerezo n'ibi byose twari kuba twarabishakira ibisubizo twese hamwe ibintu bikomeye mbere y'abanyarwanda twese tubiganire niyo mpamvu yakoye umunsi wa politiki ibereyeho rwose ndetse n'inteko ishinga amategeko ni nayo mpamvu twese tubereyeho twese nubwo dufite inshingano zitandukanye ariko tubereyeho twese kugira ngo tunganirane twese
hanyuma se mwebwe uruhare rwanyu si ukugenzura leta icyo gihe ubu murakora iki
uravuga abandi
ndavuga inteko ishinga amategeko mu byo kenshi na kenshi ikora ni ukugenzura bimwe mu bikorwa bya leta
amategeko ifite uburyo bikorwamo bana n'inyamakuru ni ukuvuga ngo kugenzura ibikorwa bya guverinoma ntabwo ari uko bikorwa habaho procedure habaho gutumiza minisitiri habaho amaraporo aba yakozwe ntabwo ari uko ni ukuvuga ngo icyo numva njyewe ntabwo nzi niba ariko bizagenda ubundi nk'ibi bikorwa habaho ikintu bita ratifikasiyo ni ukuvuga ngo amasezerano mpuzamahanga yasinywe adamu muri icyo agezwa ku nteko ishinga amategeko cyane cyane iyo arimo nk'amafaranga igihugu cyasinye y'inguzanyo cyangwa se y'impano icyo gihe guverinoma igeza ku nteko ishinga amategeko kugira ngo itange ibitekerezo ndetse ibyemeze kubera ko byazengaje igihugu ariko perezida wa repubulika afite ububasha bwo gusinya andi masezerano mpuzamahanga cyangwa se awuyagereze abamuhagarariye amwe ashobora kuyamenyesha inteko cyangwa se ntiyamenyeshe inteko ntabwo ari buri materano yose perezida wa repubulika yasinye cyangwa se abamuhagarariye basinye tugomba kumenyesha inteko ubwo ariko habamo uburyo bwo kugenda tuyamenya navuga ngo kuyamenyesha inteko mu buryo tugomba kugira ngo icyo kuyatora cyangwa se kuyafata nk'umwanzuro ariko andi dushobora kuyumva nk'inama ya minisitiri bayemeza amasezerano n'aya n'aya ariko atari ukuvuga ngo byaje mu nteko ngo tubyemeze
Frank Habineza depite uyobora ishyaka Green Party nawe nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya waduhaye
nanjye ndabashimiye cyane wana ebi kandi turashimira na bana ari mu kwa Linda ni umuco mwiza rwose wo kuganira kandi mu by'ukuri ntabwo tunenga gusa ngo tunenge ariko tuganira kugira ngo
ushobore
gutera imbere tugire ibitekerezo byiza rwose
ale mukuru Linda umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya wahaye ijwi rya Amerika kandi ngusaba ko n'ubutaha gukenera kugira ngo tuganire kuri iki kibazo wazatubonera umwanya wakoze cyane
murakoze cyane kumuzana honorable kuko nk'uko twabivuze ibiganiro buri gihe bivamo isomo bivamo inama bivamo uburyo bwo gukora neza mu gihe kizaza
turabashimiye abatumire b'ikiganiro cy'uyu munsi na mugenzi wacu Edi Rwemba wakiyoboye namwe abatwumva nongeye kubashimira aho muri hose mbasaba kandi kujya mwitabira ibiganiro byacu umunsi ku wundi hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. murakarama.